tabia baya, waharibu kanisa, tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
tabia,
tabia tabia baya.
Nasema
tabia baya,
nasema
tabia baya, tabia baya, tabia baya sana.
Utapata wengine wanakukopa pesa, mkikutana njiani wanachuchuma, hawataki kulipa, tabia baya. Hawataki kulipa, tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
hawa,
tabia tabia baya,
nawa,
tabia baya,
nawa,
tabia baya,
nawa,
tabia baya, tabia baya sana.
Utapata wengine wamekata kazi, wazunguka mitani waomba omba, hawataki kuchoka, tabia baya. Hawataki kuchoka, tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
wambie,
tabia tabia baya,
wote,
tabia baya,
baya,
tabia baya,
baya,
tabia baya,
baya,
tabia baya sana.
Wale wapombe wanalala mitani hawajijui, watu wanawacheka, tabia baya, watu wanawacheka, tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
waone,
tabia tabia baya,
walevi,
tabia baya.
Madawa ya kulevya wapate pesa, hawa mwogopi Mungu, tabia baya. Hawa mwogopi Mungu, tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
ni wale,
tabia tabia baya,
waone,
tabia baya,
wajue,
tabia baya,
waone,
tabia baya,
hey,
hey, tabia baya sana.
Usilipe,
tabia baya sana.
Unakata kazi,
tabia baya sana.
Waharibu kanisa,
tabia baya sana.
Utoroka nyumbani,
tabia baya sana.
Umetupa watoto,
tabia baya sana.
Usenge